ऐसे विमल मनी विमल विमनानी आओ
रिकॉर्ड
चलो ना मैं पीछे मेंगी बेबी
विमा विमा बेबी
आई डू वांट टू ओपन दी बेबी
विमा विमा बेबी
किन्होंने निको ना वे Awa pin kunyona niko na we Walinumiza nikakosara nikasema mimi kupenda tena sitamani Baby unaona nipara milele ndumo nawe mimi maishani wewe ndo dawa mimi nikiwa mgonjwa kinipata pona Mashala Kima soma soma li wangu shamu Usinache loli Baby usinache Wendo magi Nisipo kunyo takoga Chela una mapishi mingi baby
Bimba, bimba, baby
Ajua wendo wapendi baby
Bimba, bimba, baby
Kinyona nikona we
Bimba, bimba, baby
Awapendi kunyona nikona we Uchungu kama shubiri, shubiri Nika subiri kwa imani yangu Nika tundana nadhiri, nasiri Alo nifanyia moyoni mwangu Siku kusie mikuwa nawe Nika matunu penzi lako we
Nimi tunu kio
Naisi kama naota Siami ni kama niko nawe Umeni nyosha Achara mimi nile nawe Usinache loli, baby usinache Wendo magi, nisipo kunyo takoga Chela una mapishi mingi baby
Bimba, bimba, baby
Ajua wendo wapendi baby
Bimba, bimba, baby
Kinyona nikona we
Bimba, bimba, baby
Awapendi kunyona nikona we Nindindi Semi Mario Kula kulalo Nazisaka shilingi Misobisho Kula kulalo Samo kweli
Vimba vimba baby
Juku wabunirima
Vimba vimba baby
Nikuna amri the business Timuta kwa ta Asante sana mazo Asante sana
Record, record.